enesineke engamemezi eh kodwa eya straight enhlizweni ikwakhe. And that is what I am talking about. Alibongwe igama lenkosi. And ngiphuphe ngalento impilo yami yonke. I remember when I went to the very first live show yabo mama, I wept throughout the show because they took me back and reminded me ukuthi uNkulunkulu ungithathe. Alibongwe igama lenkosi. I cried bazalwane. I cried. I still cry even today when I think about this ministry. Because there's khona into ma ethi ngiyisone sibi
ngeza enkosini
wathi ngegama
lika Jesu
ngathola
ukukhululwa
wesumthandazo
wami
wangithethelela
wangethula
umthwalo
wangishiya
nethu
yebo
wethula umthwalo
Hallelujah.
Ilelo culo.
Hallelujah.
Ilelo culo.
Hallelujah.
Nanoma niyangibona.
Hallelujah.
Ilelo culo.
Hallelujah.
Nanoma niyangibona. Iloko kukhululwa. Angazubani othwele umthwalo. Noma ngesezona kowezono because noma sesikholwa sihamba sithwele izinto. Sihamba sithwele grief. Mhlawumbe usulahlekelwe kakhulu. Noma ulahlekelwe uma wakho ubumthanda and you are carrying this grief. Alibongwe igama lenkosi. Ungahlabelela nami ingoma eyangisindisa yayisiza impilo yami. Ethi